pesa. Jumba na magari mazuri, kila busara, heshima na hekima, utungwana na hisani. Mpende mkeo na atakupenda kweli, nani sitiri hata kwa daga na ugali. Penye furaha na mapenzi na yapo, penye mapenzi yananyoka mambo. Tena nanipenda hata kwenye ngumu hali, na mina mdekeza kama penzi na mama kumuna. Tena panda mgongoni kubembeleze ulai, cause I'm a baby, you're my baby, that's why I lie.
The way you know me, the way you know me,
that's why I lie.
Touch me, please. Oh, baby, touch me.